So famous. Dachimsafi.com.
You piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Billa loafers, billa mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Wamezoe kuniona mina toka kiuni. Na mafrana na majins shusha chini. Leo ni kiutu zima mwendo suit na mokasini. Black tag, sido chini, black lufa za Santoni. Looking so official, I'm na Jordan wala KD. Muni ndani ya suti na ala sendi kwa mbakazi. Suruali menyoka almanusla yunguzwe na pasi. Tunaita black excellent, all my niggas be bossing. Utama suti lazima shingoni unyonge na tie. Nazo nyingi kavijiti neza nyonga everyday. Extra long tie, bow tie, necktie. Whatever you say, na ina noma kama ukiuliza na bay. I got suit like Yongwe, suit by Kenzo. Leo hakuna Timberland, Adidas wala Kango. Neighbors wana sifa kiona nimepiga kidingo. Mtana shati kushinda talesa pewa Kongo. Check chini alligators on my feet. Kiofisini sio kisela kila siku. Leo ni mokasini hakuna fila kuna clacks. Bila suit ya uzami, that's the dress code of the night. So right, mo, you piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Billa loafers, billa mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini. I'm looking fresh and clean as like ego. Learning when do suits and tie, that's how we go. Smelling Gucci, come on, sweat Hermes, Bassi D.O. Love to Vike, be show, ni my Jumba tuxedo. Yeah, ata kama gitaka mikopo na pata flute. Like switch ni moke na waka mfuni na vibunda moro tantaka, yeah. Come again. Ata kama gitaka mikopo na pata flute. Like switch ni moke na waka mfuni na vibunda moro tantaka, yeah. I'm too classic, yeah. Learning when do moka sin, no fake Nikes, yeah. I know your broke niggas tryna fight me, yeah. But hypothetically they don't like me, yeah. But I'm too nice, yeah. See, no, not you, but baba. I'm the price tag, tailor made. Millions like we sketch with my iPad. So no, no more can I evolve. We are we fine. Mocha flying like you see Paris, like Fatia Dubai.
You bigger suti chini, bigger mokasini. Kitana shati chini, bigger mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Billa loafers, billa mokos, I'm in Danny. Twende suit na mokasini, suit na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
So famous.
Yellow boy.